Mapenzi weni wangu tuma baby sito kwa chono. Hata wakisema wakicheka sito kwa chongo. Usiku mchana na kuwaza peki yako. Kako sino janju meni weza tasisemi no. You're my number one, you're my only one. Itakupenda. You're my number one, you're my only one. Kamata kwa mapenzi, yani mimi sikuachi kabisa. Unipende kila saa, don't leave me. Yani mimi sipone kabisa. Kosa chakununa. Oh baby, cheka na mine kupeti. Oh peti. Don't worry my love, nita kupenda my baby. Hata kama sina. Kwa upole wako na apanta zikwa nawe. Kwa wengine sinya wona. Umenikamata kwa mapenzi, yani mimi sikuachi kabisa. Unipende kila saa, don't leave me. Yani mimi sipone kabisa. Wenipende,
I love you.